Shimbi.
If it's Shimbi, he made this beat. Yes, I.
There's fire on the mountain. Turn it up for my T-Roy Tengadon. Mr. Truth, music, your busy guys.
It's a Shimbi.
Tuzane to heaven. No kusanga tikota la la zizi. Ukurefu to beside me. Natsiri la tila pule baby. Akuna matat. Oh yes, uko chalila. Ifaguya uko chalila. Uko chalila. Atikuya uko chalila. Uko chalila. Patile mirimo ila konka. Uko tukaya ifuesi kalalila. Nango heaven. As long as the real study to tumbela. Ala fosi kalalila. Upenya wosenga twaya. Twalibelela. Ifo twaya. Twala kose. Uko chalila. Uko chalila. Fosi na kaso fila mpenya. Esilenga ine. Uko chalila. Fasa sempenya like this. Like this. Like this. Bisama tuzane to heaven. No kusanga tikota la la zizi. Ukurefu to beside me. Natsiri la tila pule baby. Akuna matat. Oh yes, uko chalila. Ifaguya uko chalila. Uko chalila. Atikuya uko chalila.
If you see me.
Uko chalila.
Majini uku Mose na Abraham. Mu heaven no shitapuka brown. Then ku eo bozi ni mbwe. Yetu mipashi tule punda igwe. Mwaise ni kuno chalila na banyoli. Twaba I daily nga kanyoni. Oli takwaba. Judane fikeche evele iwe katakwaba. Katakwaba. Takwaba.
Efficient.
Ajan.
Bisama tuzane to heaven. No kusanga tikota la la zizi. Ukurefu to beside me. Natsiri la tila pule baby. Akuna matat. Oh yes, uko chalila. Ifaguya uko chalila. Uko chalila. Atikuya uko chalila. Uko chalila. Nitaidi tuposha kwebisi. Nyalwala shipole la bonomusi. Chupatale ni krabu mocharila. Bambi batira ni tanki. Nalibele la tete ya mazi. Usana na bisi ya pocket. Ningile fe uko chalila. Kupepe kano uko chalila. Mbatu wafika kusileka chalila. Yes, chalila. Uko chalila. Getting started, uko chalila. Chalila. Ngesi, iwe chalila. Bisama tuzane to heaven. No kusanga tikota la la zizi. Ukurefu to beside me. Natsiri la tila pule baby. Akuna matat. Matat, matat, matat. No kusanga tikota la la zizi. Tila pule baby. Akuna matat. Oh yes, uko chalila. Ifaguya uko chalila. Uko chalila. Atikuya uko chalila. Uko chalila. Turn it up for my T-Boy Tengadon. Mr. Truth. Music. Let's go. Yo, busy. I got you. Commander. Commander Nazi. Daddy. Muzo Nazi. Yo, strike, strike, I got. Nyawambiapo. Street Nazi. Yes, sir. Mama Christine, Papa Epsa, I got you. Now I'm your son, son.